exclusive to Zayd Hype Mag.
It's Ken Kid, it's Ken Kid.
Maybe call me Asia London, Asia's world.
Koma ngati zingateke, kubweza ntawi ndizi na chitika. Ningafune kutubwelele, na zonse zija tikazi ya mbenzo. Koma somoyo ni chani, kupanda weo mgeli wangu. Koma zonsezi ni chani, kupanda weo malaika wangu. Ukamvila nyimbo hii, uziwenda kusowa mgeli wangu. Kodi ulikuti, ndilingangaanga palupilia wana see your face. Kodi ulikuti, ndili maso cheu cheu palupili. Nifuna nikuone, ine ndakusowa. Inenda kusowa, ngati zingateke kupweza ntawi ndi kuyamba mufuti. Inenda kusowa,
I'm missing you.
Nda kusowa,
I'm missing you.
Inenda kusowa, ngati zingateke kupweza ntawi ndi kuyamba mufuti. Inenda kusowa. Ulitundu, meso yanga cheu cheu kuno yali kusweta ndi misozi. Ulingati unakomedwa ndi nsimbi, mtima ndio wawa kunkala kopanda weo. Zicha zonse nali learning time, let's start it all over, we can pick it up again. Zicha zonse nali learning time, let's start it all over, we can pick it up again. Cause I'm missing you, sininga nkale kopanda zuwala ngali mawala kukacha. Iwe ndiwe kamgeli kanga shoko chipazu wa changa likafika tofu koloko. Umanivesa bo bo beta, tima kufila bo bo beta. Umanivesa bo bo beta, tima kufila bo bo beta. Ine ndakusowa, ndakusowa. Ine ndakusowa, ngati zingateke kupweza ntawi ndi kuyamba mufuti. Ine ndakusowa,
I'm missing you.
Ndakusowa,
I'm missing you.
Ine ndakusowa, ngati zingateke kupweza ntawi ndi kuyamba mufuti. Ine ndakusowa.
Exclusive to Zayd Hype Mag.